Thank you. ine panu DJ Blow mundi mlala pa mashini.